This your girl Geneva. Poverty no go locate all of us, yo. Won wani, or what the leg baby baby look it didn't do. Anything you touch, you go the success.
You know what time it is. You know what time it is. Woo!
Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah.
You know what time it is.
Woo! No, 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 no. Sitaki umaskini maisha ni hapa nao. Sitaki umaskini maisha ni hapa nao. Sitaki umaskini maishani, umaskini maishani, umaskini maishani hapana. Nasema hapana, hapana. Sema hapana, hapana. Nasema sitaki, mi sitaki. Hey, hapana. Thamani yangu masaa tumia vya mao. Baba Mungu karibariki. Tatumia vya mao. Hesabu baraka ndugu yangu. Oh, dada yangu. Zitaje moja kwa moja. Oh, umaskini ni ugonja. Na sitaki kugonjeka. Yawe yuko na sisi. Shida hutu hepa sisi. Weyo yo, weyo yo. Baraka zazidi kunifuata. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani. Umaskini maishani. Umaskini maishani hapa nao. Nasema hapana, hapana.
Now successful go they locate us. Now excellence go they locate us. This is your girl Geneva. Kasha Lira. Thank you.